kusima banange ngekwanga kwemperesa nemwenda kukwagala bamama nebatata mwena nabato nemweresa mufisa nobute okuguba kubengendo kala umbera muli azamanyi mukifo kyokwebaza nene ekira kutwe naye unyange enkola ya mama abatoto abanga tuvutya benku ngaolwo okusuula walinsekese ngakkirira olusukwadda n'omunyala mbu gwe gubudabuda ensingo gwe gwebaza era bwatyo n'abandagaza okuva ensiima y'ekikegamba kyokuddiza guba mweyo yatugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyojja mubiro wabeera tuwoza ebbanja gyataayanika nkokututuma mu bibira kali n'ensiima y'ekikanga ekyo wabeera muno omwebazangako n'alangulula ekitiibwa ky'oluku bwakyo lwerubobeze yanyinimu mbaagadde nnyo mumanya enjawulo enfumba omulya nti yajawulawo kubanga nange enjawula agaya ekimomozo n'abaswankula n'amafumbiro bwe kuba kimuni bwewuwowa nti okuna ebyalo awo n'omuyisa yawula ebyebbabe yadde talingiza mwafuuka ndabirwamu eyange neerabira ebiwomo n'ebitatuse kikindaga ensobi ezange ewatanajja n'enseesaamu mbeera mbalirira obudde bumweresa okubakubanga engendo nammwe musangewo okwo ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka ebigambo by'ekikanga kino mu matu gaawulira mbyatuza buvumu sikyabalwa mu bataayadde nga weewaawo sinnatuulula n'okusaba obizuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza byatudde mbisimbako amannyo temugayita amaseneekera adamu ekyamugobye edeni yali munnewe bwe baali batesa gwali musota mukemamu tabungeera bwe tujja tubisoma esitaani okutulyamu enkwe yatuyitira ddala kuwa ku lusegere obukyaye bujja buvanga awo ne gye buli eno kyankomeredde abazze batuva ku maaso ebiseera ebisinga ziitwa nnyimbe kuwoolukonvu bawatanya yadde nga wagendera owadawadako naye wekibwatukira atiisa erabye ebikangabwe ebitwetoolodde bannaffe ne tubawunzika nga tutyo wakati mu ntiisa ey'ekitalo ennyo mbadde nga muto baluli nga sinnaba kwekenneenya nsi nga buli andaga amannyo nziyitira ddala 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 nseko baana bange za njawulo ezisinga baziyita mabika nsisaamu weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dda emimiro okukula tukuyita okwetta naye ate munnange bw'owangaalanga webazangako ku mukama newejiba emyaka nga gibalwa ku ngalo olaba bagitukiza balumwa mbu lwaki gyabwe tugikunukkiriza omuntu ng'oyo kyaba kugiro kiraba kikwewunyisiza ddala 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 tulanga chanja uro kubamba na febe chujia tutesa kale nono tamanya munange ncho kanya na bange chuma migumba miuru egita balirira zade ya tena wabali niri yowe lirisigara etu unzikiranga tutio mwabwa kabirozo vya vyobera Ebya ongo vieti vye wange vyo nziro kunera visa katonda Manange ndi fando cha erane kanze vya ntuseko Era kwe kuruanga okurabika mera vana ine rwana rwana ko Nsite gende ke karuba nze nalinga ngera gera nyiriza mbiwero Ebi kwasa kutama sivipia Tusetulira Omuntu namaliro solotyo Pampe nokuunga ungira ungira mbituka Muli badembe muli namanyi Naye amaite seruka mawago Nebali tiginya kugamwe Nomuliro jera kubampenja busika Omu mwana gukute nkunga Ebintu bino gye bimpa matukira Nevijja bimbuze mbibya n'okwerwana konde bwe mbyetaasa Okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumi ogw'ekitale nnyo Banange ne neerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi Oh Katonda ow'obuyinza ono ajja kumwebaza paka okuva mu nsi Abatwakiriza gye bazenga bava nkunga Sejiba sombote Mwebale kurwana banange Nini kurwa banyongerere nyo Era tumuchango Abe mitime midukirise Bitu isa kumwanyu bino Banafawa kuguba funfubide Na enzo mtu hataja kufukanya Obo kusinda na na yato mtu omu Kira kabwera ntyo nevira bukunja masaba Mugende munyinyulire mmanyi obwana bwangani aliddukirira Sibantu bano ne kanze bufumu mu myoyo bwe balina Nawe bazule mwenja olo bonna be twawuliza kubituteganyiza Ne mbyafaayo jjukira Yesu Kristo olukwa balumulyamu Ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu Laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa N'engoye bazimwambula era abo ne bamubamba ku mitwe kwemukirana Bona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera Kyokka bonna baakolanga ebyo baakubirizanga ensesi nze kitaawe Nze munda ya nnyabo somu Nze navayo n'enjambawo Musanye lujja lwa kitange runo Ate nange mumala kungattanga mimwa Rumulinda goru lagaro mutava sanja Mkwege buwerwe ogoma Mavikansa mke mwetu kirenseno Wegari huraka alirumirisa Simbanga kona msungu buti Amampagira msonyo inyo Ote rwandi boru imbaluno Rwandi bafukire shiramu shendeka Banja baziba imbanga bati Nemunga itemi kujijaba shakaze Kukakana mujo kuzika na watana kutukira Dala 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 Kwe kusima kwa mukama Echisechi njive nchikolede Mubuzibu nembange ndogo yenga Buli uwenzi ranze na njini mfu Uruvele nane mkwa tanga Waunyanga unohuru nige magobage mungwanyiza Nsabubu inza kwa mukama Jemubijabu vampere kerele ingako Zibu vanange na watu suzempe wa watu zungana nensi Bafunaka deli omuma Bempono kunyuma vea galiko Neweta bambiko sevyo Vizu nzemi kozi jitu sanyeo Atete mwandi vademwe Karola vienjo kase usiru wazo Zichitone change tekuliba Nya sachi suhu zansimbi kuwenja magoba Era tekitalaga wentula Nchirintagisa uru wawu kutemagana na te Nashimanja wali yoleka Yalinya nukula jivachi mpola Haba kuchuba na bafuga nisebi yawe Babo na umu banyumiru inyo Mujia kumfunanga mutyo Uliomu mchitinga wachitegete Mweke ngerenga mutyo Tuli wenzikira Novu marilifu wanafe Njiwa kucho kutwera visa katonda Sewa kisandwa di Kunga tirimbi kabangi mbabideko I'm